Chola, 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 mama wame.
Chola, 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 mama wame.
Musoka,
musoka,
boba,
boba, senkuli le manje.
How chola, 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 mama wame.
Chola, 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 mama wame.
Musoka,
musoka,
boba,
boba, senkuli le manje.
Senzo sebenza ma,
senzo sebenza ma,
ngiyimbo,
ngiyimbo,
wena mama,
ngobunkulisa mama.
Senzo sebenza ma,
senzo sebenza ma,
ngiyimbo,
ngiyimbo,
wena mama,
ngobunkulisa mama.
Oh, ngizwa kuthi ubaba,
wangifika ngisemncane,
wangifika ngisemncane,
ngingakafiki kulomhlaba.
Oh, his work to Baba.
One lash and semnan.
One lash and semnan.
In a gaffy gulom shaba.
How to la to la to la mama wame.
To la to la to la mama wame.
Musuka,
musuka,
boba,
boba, senkuli le manje.
How mama yamboma.
Mama, awuzanga
senkunyene ma.
Unkulisile noma bese ngiphila.
Mama yango.
Unkulisile. Mama, awuzanga ulahle emqonyene
ma.
Unkulisile noma bese ngiphila.
Mama yango.
Unkulisile.
Unkulisile.
Awuzanga ulahle emqonyene
ma.
Unkulisile noma bese ngiphila.
Mama yango.
Unkulisile. Mama, awuzanga ulahle emqonyene
ma.
Unkulisile noma bese ngiphila.
Mama ngiyabonga.
Unkulisile.
Unkulisile.
Awuzanga ulahle emqonyene
ma.
Unkulisile noma bese ngiphila.
Mama ngiyabonga.
Unkulisile. Mama, awuzanga ulahle emqonyene
ma.
Unkulisile noma bese ngiphila.
Ngiyabonga uthando lukamama.
Mama, awuzanga ulahle emqonyene
ma.
Unkulisile noma bese ngiphila.
Uthando lukamama.
Senkulile manje. Sabuya bona manje. Unkulisile noma bese ngiphila.
Uthando lukamama.
Senkulile manje. Sabuya bona manje. Unkulisile noma bese ngiphila.
Uthando lukamama. Wena ba.
Senkulile manje. Sabuya bona manje. Unkulisile noma bese ngiphila.
Unkulisile.
Awuzanga ulahle emqonyene. Unkulisile noma bese ngiphila. Unkulisile. Mama, awuzanga ulahle emqonyene. Unkulisile noma bese ngiphila. Unkulisile. Mama, awuzanga ulahle emqonyene. Unkulisile noma bese ngiphila.
Uthando lukamama.
Mama, awuzanga ulahle emqonyene. Unkulisile noma bese ngiphila.
Uthando lukamama.
Sabuya bona manje.
Uthando lukamama.
Uthando
lukamama.
Sabuya bona manje.
Uthando lukamama.
Sabuya bona manje. Unkulisile mama, awuzanga ulahle emqonyene. Unkulisile noma bese ngiphila.
Mama ngiyabonga.
Unkulisile mama, awuzanga ulahle emqonyene.